oluyimba luyimba kimanyi nange sirwango nnyo nabadde ndovoddeko omwoyo wa mukama naagaana njaddoogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde luveeko okweterwa abadde lulwo muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga muzuukuke omusiri guno gwetaaga okukoola namba mukwate kumbi mukole ettooke lino lyetaaga enkondo bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri tidde ennyumba enaatugira namba muzuukuka bange mwanguwe mwanguwe.
Ladies and gentlemen, DJ Eric Com, the mix.
Kaledio twalina kamu, fena ne tweyiwoko. Lero tulina ziwerako, fena twevumiroko. No talanga bya munne wabiranga, asaka ebirala. Ate nakatiriza, temugenda ne walala. Muzuukuke, muzuukuke. Banda tabeggwanga muli ku ki? Ettooke lino lyetaaga enkondo n'emmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri. Tulina gye twagenda okusaba musumba yabuulirira ddala bye yayogera bya mazima fenna ne tukomwako. Bwe yamala n'abuuza baliweyo abakomeddwako ne tuwanika emikono waggulu yayogera n'emmeme bwe yamala n'atutegeeza ty'okufuna kukyabuulidde buli omu mitwalo eneena nze ne Filipo tetwazirina omukisa ogwo ne tugusubwa muzuukuke muzuukuke. Ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukoola bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko waliwo omusumba gwe nawulidde ng'awa obujulizi mu banne te Katonda muwadde omukisa alina ennyumba emunyonyo ekaza ettaka alina nnya wano mu kibuga mu Kampala kyokka b'olaba ekkanisa ye esabirawo mu muyembe kwegamba atata nakuswala okupaakingawo emmotoka ye baayogerera n'ebintu mulimu abatalina na kyaggulu bagwa ettaka eryo nditunda n'enzimbira mukama ennyumba ye muzuukuka bange mwanguwe ettooke lino lyetaaga enkondo nzijukiza ennyumba enkadde gye twalimu ne tuddukamu amagandula baagalina nga n'ebirwadde biremeddewo Sawulo ebyambalo yabirina nga ne Goliyasa alemeddewo ebizimbe baabirina ne tuddukira eno mu biwempe mizindaalo baagirina ne tujja ne tukubanga engalo ebitiibwa sibiganye Bishopu sibuganye naye ne ssenyiga n'alemerawo jabyogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde biveeko ggwe tebyamaddeyo
muzuukuke
mukwate enkumbi abange tukole ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukoola bataata b'eggwanga muli ku ki bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri katemba mu kkanisa asukka basumba abafuuse bakazanyirizi babodegaadi olina bana gatali mubbi bakuumira ki waliwo n'aba balina naye ng'olaba bansonga ne bano nabatandika gamba tukufudde mugendo ejine mizimu je tugoba bwetujiwa nobuzindalo enobokubuuza nti ovawa otiguna yogera mazima yongera nobuze linda keguli gamba nti uwoye muzukuke muzukuke mukwate kumbi abange tukole Tabe guanga mutandike Etoke lino lieta genkondo Nambio mwala guno gweta gokogola Wachali yesu vimutandike Vata tabe guanga muyangue Kadiwa Kendelera,
you have to be one.